zenwalk.com.
Masela huyo mtoto yo naoa 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 we wanangu minamvisha pete mazima nataka we wangu na kama barua mshinga peleke nisigombane na wanangu Masela mina mvisha pete Mazima nataka we wangu Na kama barua mshinga peleke Nisigombane na wanangu Kwani kuna sala gani kimbeba nkafungia ndani Taladibu ni mkatie vyunofe Mama sita ni memuai wauni Nimfiche sone kanda zaani Kwani kuna saga ningimbe banka
Mama
Taladibu ni mkatie vyunofe
Umo
Mama sita ni memuai wauni Nimfiche sone kanda zaani Masela huyo mtoto naoa 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 we wanangu minamvisha pete mazima nataka we wangu na kama barua mshinga peleke Nisigombane na wanangu Masela mina mvisha pete Mazima nataka we wangu Na kama barua mshinga peleke Nisigombane na wanangu Kwani kuna sala gani nkimbeba nkafungia ndani Taladibu ni mkatie vyunofe Mama sita ni memuai wauni Nimfiche sone kanda zaani Kwani kuna saga ningimbe banka fukia
mama
Taladibu ni mkatie vyunofe
Umo
Mama sita ni memuai wauni Nimfiche sone kanda zaani
Hey. Inamana wewe umwagi mafua Bona kidare kichako yatoa Inamana wewe umwagi mafua Ona kidare kichako yatoa Aya sasa kidare kisungusha Wanangu sungusha Kidare kisungusha Wanangu sungusha Kidare kisungusha Wanangu sungusha Kidare kisungusha Wanangu sungusha Sungusha, sungusha, sungusha Sungusha, sungusha, sungusha Sungusha, sungusha, sungusha Sungusha, sungusha, sungusha Sungusha, sungusha
Hey yo